Enke bweyonge demombatuze abawanga lya mdistricti zilirande kumulirwana munda mugwangeri ya Kongo oluvanyuma olw'okuzuula omuku bannansi bayo nga ayina ekirwadde kya Ebola bundi bujjo wano munda mugwanga Uganda era okusinza ku minisitule y'ebyobulamu wano munda ewaffe mu ggwanga bakakasizza nti ekirwadde kino kyabaluseewo wabula nga mu bannayuganda tewaliwo omulala ayazuuliddwamu kirwadde kino okusinzira ku mutesitesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine ategeezezza nti musajja mukulu w'emyaka 59 era nga munansi wa Congo yagenda maaso n'okuweebwa ekitanda wano mu ddwaliro lya Kibuli Muslim Hospital ngenda kuza omwezi 11 omwezi ogwokutaano era ng'ono oluvannyuma lw'okuzuulibwamu okirwadde yali alumizibwa ayina omusujja ng'agenda maaso n'okwefukirafukira nga kw'otadde embeera zaali tezitegerekeka wabula ono yafanga ennaku z'omwezi 14 omwezi gw'okutaano guno gwennyini we yali ateekeddwa mu kasenge kabayi ate nga yali avaamu omusaayi mu mubiri gwe ng'akabonero akaali kalaga boolya awo nono baamuggyako sampoze oba baamuggyako kubanga bagenda maaso n'okumwekebejja oluvannyuma kwe kukizuula nti yali asangiddwa n'ekirwadde ekye Ebola bundi bujjo Dr. Diana ategeezezza nti Uganda tenda bakakasa muntu yenna owaawano munda owaffe nti alina ekirwadde kino naye ate bataddewo enteekateeka y'okwekebejja n'okakasa nti beekebejja oyo yenna ayingira eggwanga ne bannayuganda bonna olwo nno ekirwadde kino kisobole okuba nga kyetangirwa akadde konna.